Shika moja, shika mbili, shika nao. Shika tatu, mengine achana nao. Kuna wale wapenda habari zao. How how, achana nao. Acha wachana, acha wachana. Toa barizi tu kubwa faida yao. Wakileta neno, wambie mwisho wao. Undo mwisho wao, upo mwisho wao. Kwani wendo alfa na omega wao. Sishinda ni spiri na baskeli ambao. Wali nipa mwanya nikapiga bao. Nisha piga bao, nikashusha bao. Washa moto, washa kitu, washa, washa. Eta nipenda umi nataka washa. Ataka malumbu tesha pata washa. Washa now, washa, washa penao. Washa, washa moto, washa kitu, washa, washa. Eta nipenda umi nataka washa. Ataka malumbu tesha pata washa. Washa now, washa, washa penao. Washa.
Washa moto usiogope, wanazeeka wengine wakizaliwa. Wakutusema waishi na amna yeyote wakusimamisha majaliwa. Na si majaliwa, yeah.
Morali kujuu, yeah. Pia glass weka juu. Na hii hata siya sikukuu, ni kawaida. Na mission itaisha nikijua nmelisha wajuku. Wa wajuku, tomana na haso kuku shinda. Wakisikia na bolu wasi confuse mimba. E nani na jona jiuliza, nani ka uninja.
Ni kama nikiongezo mtama, wanaongezo watamani. Maonea kwa mbali sana, naomba msama. Kanaka kama sijali. Ni kama nikiongezo mtama, wanaongezo watamani. Maonea kwa mbali sana, naomba msama. Kanaka kama sijali.
Washa moto, washa kitu, washa,
washa.
Eta nipenda umi nataka
washa.
Ataka malumbu tesha pata
washa.
Washa now,
washa,
washa penao.
Washa,
washa moto, washa kitu, washa,
washa.
Eta nipenda